again. MC Finisha, MC Killer, Silent Killer.
Ngilalela abangani abangenalo iqiniso MC Killer Silent Killer bangishelela nombuso I play myself ngale simo sengikuso I'm down on my knees thando sami ngiyaxolisa ngiyazi usanginelwe thambisa inhliziyo yokuya hlale phansi sobabili khona sokhuluma ngivulele isifuba ngiphinde ngilungise amaphutha uyela kimi mntana nomuntu ngisadinga uthando kade unginika lona belu ngijabulisa besifanelana okwephansula nemaola manje ngisele ngedwa ngesenzo sami ngisola bengihlala ngihip uthanda ubunginikeza lonke you the best I ever had awufani nabo bonke sithando sami kekopathwarelo sengikhale kakhulu kwaze kwamanzi umtamelo
ihambe wonke umhlaba sithando sami kuhlamawa funana nentombe enhletho bhekile
efana nawe shuthi ngeke ngiphinde mina ngeke